mbinguni kifa mnieke mic kwenye casket. Bado itakuwa ni flame atani geuke kuwa ashes. Bury with the flow ya ntakufa kama maverick. Heart full of gold by the world being plastic. Domana, domana kutwa niko booth. Wala sidanganye kila nachotema is the truth. Breaking loose from the roof, no limits gonna move. Wanauliza zishanganye Mr. Mbiage na wapuz. Ooh, na wala sio lazima kuonekana now. Shapoteza sana tu mwenyewe, you can stop it now. Look at me now, stepping on your niggas, no cap it. Kila nkiwa booth, fire beats, nigga I'm snapping. Tofauti me and you niggas ni mamuzi. Big dog, swezi kupotezwa na miluzi. Hizi harakati sijanza leo, sijanza juzi. Sija kichwa kichwa kais, ni maigizo kama
mungu. Usijaribu ntishi ya ukatisha, ulisha mtisha nani? Usijaribu pita na popita, mina pita mtani. Na kuambia usinitishi ya unatisha, ulisha mtisha nani? Usijaribu pita na popita, mina pita mtani. So tell me what you gon' do, nigga.
What you gon' do, nigga.
What you gon' do, nigga.
What you gon' do,
nigga. Tell me what you gon' do, nigga.
What you gon' do, nigga.
When I pull up on you, nigga.
Yeah.
See, ain't no time like the present. God's timing is perfect time. And I word a line in a sentence, express it as perfect rhyme. And I'm blessed, my purpose divine. Reflect on words of the wise, I triple my worth. Word is I am worth every dime. I'm king, it's official. Issue ni vigezo ni vipi. Ni skendo ni kiki mshindi. Vielelezo ni msingi. Bado naelekeza vingi juu ya moja wa wachache. Hoja za wapambe uchosha mwendelezo wa ushindi. Cause I'm gon' do what they won't do. Cause they bought and paid for by whoever owns you. I move how I'm gon' move. It's a fact, call me new era music. Still bumping to that old school. Rap league mista, kazi nyingi classic. Nitro black lyrics teacher mwenye drastic distinction. Black city drifter, wapi mlinitisha? Nite sura ya mchezo kwenye rap mini. Usijaribu ntishi ya unatisha, ulisha mtisha nani? Usijaribu pita na popita, mina pita mtani. Na kuambia usinitishi ya unatisha, ulisha mtisha nani? Usijaribu pita na popita, mina pita mtani.
So tell me what you gon' do, nigga.
What you gon' do, nigga.
What you gon' do, nigga.
What you gon' do,
nigga. Tell me what you gon' do, nigga.
What you gon' do,
nigga. When I pull up on you, nigga.
Yeah.
Ha. Mini nanga, I'm a shoe, I am a city will vouch for that. Homeboy said I'm heating up, I ain't even check the thermostat. Pulled up in the silver coupe, I'm about to silver surf from that. Fasi zenye wasau, geuka soundi za mita. BBT show up, asa nani anapinga. Wanaogopa mawe, cheki kunguru wa oga. Mindo underground ambaye, tayari ashavuka boda. Yeah, I'm stacking up wins like a digital recorder. Phone be cracking, strictly trapping, they be capping, I'm still happy. Mashori wa kintomasa na wapanda bila ngazi. Pale pale kwenye mshori unafumua tena wazi. Bado na kithibiti ya kikaliki kikiti. Kwenye kufeli kwako nani utamshika shati. Taruma ishikiki kichepua tamati. Usiombe kubaki na msa.